Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde talatar sappo e jeegon lewru utti tane 2016 jeena yamde sukkidu studio tamani miɗen tawa e limaison de la presse ɗo bomo ko ɗo jottinonoɗo kabaruji ɗo yumar waygalo gagne Kanté won to ɓoggi jamɗe to sikiraɓo compétitiv wide wattu joni o laamoɓe kuñci hono sari yawol ngol ɓe kollitinno widno guese ɗe kani sottirede ley leydi meɗen ndi wattu joni ɓe kolliti wide wala fof ko waɗi soɓe ɓami ɗiɗo anniyaji sona faɓe kaɓa ko yurku yurku yiɗi gatta wakkati fou kabaru guese kañi e leydi ley leydi meɗen ndi wattu joni ɓe kolliti wide ɗum woni yimɓele communiɓe ɗiɗo golleji fa yettoyo baale haalananeɓe ɓe kolliti wide ɗum tan nafata ley leydi meɗen ndi ɓe mbi sariyaji ɗi ana kani tabede neɗɗo fou gaɗɗo hono ɗiɗo yurku yurkuji naɓe yesso sariya wattu jono walde noddirti Issaidi ndi ɓe puɗɗi heeƴo wongo kasele leydi meɗen ndi wakkati joni ono haggitere laamu hani waɗirde ley nokko ko woni fana muɗum faɓe ƴeyal hono yirwere hani waɗirde ley kereduji ɗi to kayitoɓe kollitiwide commissariat gontoɓe nangui yimɓele taton bomɓe sumbu holi tan wiyede ɓeɗo ana cikkita wiyede yalla wona wakkati fof kañe gattaton bonandaji ɓe mbido ɓe cikkita wiide wattu joni yalla wona kamɓe kelno bitkaji tati to sadjoni wa taw ley nayyi lewru out ƴaɓɓe noon du sakiraɓe ɗi won noon sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo bete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade kollitinde wiide wattu joni laamoɓe kuñci sari yawol ɗum no kollitowol widno guese ɗe kani settirede ley leydi meɗen ndi kañe e leydi ndi fof wala fof koɗe soɓe ɓami oɗo golle faɓe ƴeyal hono ɓe kani haɓirde e yurku yurku ley guese ɗe wakkati fof e leydi meɗen ndi ɗiɗo anniyaji ɓe ɓami ɗum wakkati nde ɓe gadduno batu ministre en ɓe ley leydi meɗen ndi fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Sékou
ministre o holliti wiide emingol sariyawol banggal daddugol golleji yeygol nokkuji ɗi wona sifa yoppude yimɓele wadde ko muuji ko o holliti wiide waɗi giɗali fawde golliɗe ɗe ɓe mbasa huncande hoore kala talki pawiɗi dow yeygol nokkuji laamu o ma lamorɗe ɗe ɗi maire uji ɗi nawtirke noon e ley luttugol sariya ministre kabaru leydi holliti wiide ɗum ɓe mbasa nangude kala talki banggal kajaɓe terrain ngaji fa waɗa galleji ley nokkuji leydi guure men ɗe ministre o wii ɗum waɗi giɗali fewde e kumaniɓe kabaru leydi ɓe banggal waɗde pecce pecce nokkuji e sariyaji yamiri yo ministre en ma batu ministre en tan kinno yurku yurku kabaru leydiji yo tiɗɗalla mawɗo noon nder leydi mali ndi sato ilato sababu jaati imminde basiji ana wara lebbi kewɗi hande laamu o yaltini noon sariya kaɗowo maire en e kala kumniɓe kabaru leydi yo darna yeygol nokkuji tafun hulitama wiide nde ɗo dabare ɓamama tan fa renude nokkuji ɗi laamu o jeeyi
wattu joni o waldi ɗum woni huminide kabaru ɗiɗo golleji baale haalananeɗe ɓe kolliti wiide oɗo anniyatan nafata laamu ana hani yaltide ley hen ɗati goɗɗi kasen tawi yimɓele fo gaɓɓe yurku yurku banggal guese ɗe kañe leydi ley leydi meɗen ndi ɓeɗo yimɓele naɓe yesso sariya keɗe kanko ɗo noddirteɗo Boubacar Tangara kanko woni onowa hoore walde nde ɓe noddirta sans voix nde komo haali do hen do faccitago Mouhamadou Sama Sékou
jiɗa fe ɗum haɗa sifa kumpitali sariyawol ngol imminama ana hani dabareji kantiɗi fiya banggal muɗum wiide tan sariyawol ngol imminama heƴata ɓe kullitama wiide ɗum huncanama hoore no haniri on ɗon nokku woni ko yimɓele heɓali faamu muɗum ndenno dabareji ɗi laamu o ɓami joƴinta hakkillaji amen fewi saabi ɗum wona kabaru gollirɗe mabɓe ɗe tan noon yimɓele hewɓe gon toon ɓe nawtorto kabaru leydiji ɗi ndenno ko joƴinta hakkillaji amen yoko kala golli ande jukkoje ɗum ɓame fewde e kala gaɓɓe boppi
sikiraɓe hollitinde wiide jeenayi yamde heeɓi silimaji tati dow radio jamana jenna ɗo mbawi miltiri miijoji mawɗo hella amen bemalande ngal min noddirta phase facebook e twitter studio tamani walde nde ɓe noddiri wattu joni o fa sariya tacce hakkude ɓiɓɓe malli ɓe fo gongo haale yalla ɓe nara damal gotal ɓe jaltira damal gotal cvgr holli taweɗe ɓe gaɗi batu mabɓe keñen ɗo bomo ko ɗo nde oɗo batu wiyama kanko hoorejo walde nde kañe commissaire en noga e joyo gomɓe li nde ɗo walde ɓe gonno ley hen fa yetto yimɓele kamɓe joƴinede ley réseau ngaji ɗi yoga e haalayiɗi fo garan yo wadde wattu joni ko woni fana hono nde ɗo walde fa yetto ko yimɓele ɓe domtiri nde keɗe sakkike meɗen gotan wonno ley hen noddirteɗo Modi Bo Sidy Bé ko haali dow hen
kollo kanteɗo fof waɗa omo tiiɗi hay hunde fof so an tiiɗi fof sana ñeeñal heeɓe mo sana ɗatol ɗum heeɓe mo sana laawol wuuwe saabi so laawol an tunni sana ngol wuuwe fulɓe mbi seeɗa seeɗa ñaamata ñiiri bolir région ŋaji ɗi fof ɗo ɗum golete fof tawi fof ɗatol gotol min jokki par goto fof yaara ɗatol mum ɗum kay so manel ana woodi fof joomum fof anda ni ɗum watte ni ɗum jogote ni ɗum yarete so sukaɓe an lande ni hani waɗe ni waɗe hono salɗo jama o notte fa lande ɗo ɗo hono hani jogata ɗum waɗe jonka a tawan ley mali fof fullatto alhaali goto sa wari a seedike bat tawi kunko an jokkama e ko ceediɗa ko sa wari a haali hunde tawi kunko walnama he ɗum fof min gondi satade ɗo hande somin catiki min tilli ɗum fof goto fof ne anni no gollirta ko allah tawi ko fof gonga ɓuuritiri andude so gonga yitaka sariya wawa waɗede so sariya du waɗaka jama wawa rewtidde hay ɗum ne sa jokkiɗe kulle tati fof ɗum watta so jarama wawi leydi ndi gonga yiite sariya waɗe jama yafodira so jama yafodiri jam waɗa e leydi
holi tinde wiide wattu jono walde nodder ten isaayi diibe puddi hejo golleji mabbe kesi leledi medin no kaani be dirde haggitere laamo le nokkobe koliti dido golleji garan jokkite duubi joyle nokko faabe jeyal hono ngeenya laamu haani wadirde le nokko o laabal du wada e golleji laamu odi kede kanko noddirte do won madame toure kadjatu jenta o kanko non laami do goddo hejo ko ma haali do hen do faccitango ousmane diko
ce nouveau programme
go hejo heso faabe to gouvernement mali faabe de na haggitere laamu dole bangal jawdi faabato gollirde du no ngara jogal lobbo fewde e jawdi suudu baba fawarde e nati dendi faafabo region ngaji di no ballira yirwere fawarde e les communaji yedu heje duubi jeyi kubo paale leedi ndifu region ngaji fu miden gikkani laamu wartan le region ngaji sahal fawarde kidal fako wanda balere gaako hewtaton
dans les régions du sud
be quality wiide kenen kawtal gongal kasen fuddido bomako do dum wala woni walde humnide kabaru demal leedi meden di kanyum fuddide ngal do kawtal fa yotto kabaru awduji de do walde de be ngatno kawtal ngal diru be jewti kono hejo golliji mabbe be gollino fa yotto golliji di biro mabbe keso golli wattu jono leedi meden di kede kanko no dirte mamadou kadien tawo kanko no horeji de do walde ko mo halido hen do faccitango mohammadou samaseku
depuis la création de l'association semencière du mali nous avons
gilla fedde men kabaru awdi jodinama min golli ko heewi iwde kawtal do kebe awdi yaade kala kabaru awdi der leydi di bangal suudu ministre ko manidu dema e gollirde mun en e kanya dum projet ji miden golli dadum e yimbeele dawrobe kabaru awdi der laboratoire uji hikka les raisons ngaji tati min gadi kawrute bangal kebe awdi ingono sikasu segu e motti tawene les raisons sikaston ngal woy wadede mi tajjurudun e liko warata ko min beeda hen raisons ngaji goddi miden jogi dum projet ji goddi der fedde yirewere gollonobe ko hemunbe faabato ben gombe tagal leedi ndi drani almusaddaaji majji edi beeda yirude hitande fu
par des partenaires étrangers d'année en année nous progressons dans ce sens là
commissaire police re wonde tokkay tonde wiama be nangi yimbeel taton bombe sumu wakkati jono be do yimbeelan cikkitaweede yalla wana kanya ngadano bonandaaji wakkati fu tokkay to be nangama dum woni waktu jono o du yambe cikkitabe wiede yalla wana kambe keli bitikaaji nay nokko no dirte do sadio la dum wadile naw lewru uttu jabbe non do kanko do no commissaire no dirte do fatigi kammi sogo haali hono wadi sobe nangi be do yimbeel kede ko ma haali do hen do faccitango ousmane diko
nyande nay lewru uttu 2016 bandi jogi di kabardo poy bitigaaji sadio la watta 5h kikiide e nabi kaalisi kewdo du nyande jeego lewru uttu 2016 de wattu 5h betay policiere kay martinama kumpa gote mabba anali casino nelabe jahi ton se nangi cikitaado sirimon de wallana non de o yaadiri o mo wonno e bonande sadio la ka wana kanko tan be wadduno ben nangi lawol bomako li yamireere procureur e horejo policiere region o meneli ko yaawi hejjaabe amen bomako ben nangi amadou jalla e kolaso modibaabe mabbe debbe be naati ciobe horgol non ana wonda habiti me ana pelliti rende yimbe e jole mu info
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabe jonnede jeyel une les réseaux ngaji meden di wattu jonen pukiranto burem tobe bi ko yata yimbele teme derande mobe to burem to kanyen gonde fabred wakkat jono projet mo no dir cas for work odo projet ko ni fana mudu fabe jeyel horbe kani mo intinirede do won diki ngaji gonde to burem to di fa yotto yobadale burem be fu tawe demal an hani wadde ton be ngara mo intinde to ko yata hectare ngaji chapan e juy gondube lennade odo golle walde no dir CICR CICR holli tiwid wala fu ko ni fana mudu so wana habude talka gule lamu buremo wattu jono kambe yimbel kanbe fabire dido golleji be kolliti dum faabo tobe no be kan hebirde ton sababuji lobbi fa nyamde fa hara wad le lamu buremo fu e mangal mudum sey gute ngardam faado sigaso do ko yaata yimbel sappo non conseil en golloobe lei academy ngaji to sigaso to don kap ngaji non be kolliti wiide be do conseil ngabe be gondi e faminede wakkati jono no dengal bamaran kore hani jengirede kanyano do hani windirede tagal mudum sukabe jangobe kalaasiji goobo kanyi do bo kanyi kani jangindede goddo heejo goddube waddi dido golliji walde on zeneb noddirta saidi ko heejo mudu goddo noddiri sirale leedi meden di wattu jono be do ko sengabe so kliki jangude kambe dube jahambe jangina e musengabe gombe le kiri duuji be kanyi en jarso jangina e be do sukabe te ngaran timindiren fa do bugun do be kulitir wakkati jono do wonono jande lebe no ditta cour de vacances wiama dum fuddi wattu jono auto to buguni to le majjun sukabe ko yaata chapande njom kany en ga jaata so jengine yeton mere mere gondube lenade di do golleji do wono walde no ditta UNESCO wande to burem tonde be bidu ko ni fana mabbe fa de wakkati jono yalla hono be kani be dirde ande sukabe gobbe tombe tayenda ngara fa ngada def yalla dum yafinira dum en tay sukabe de be ngat ton def fudde be kebno passer no yaawiri sekrab do katte nyalom hande kabaruji meede di mi juuto sane hedaade heejju jame wattu jono mi kertiniki dum juutal di yimbe le kedi be mi faato kayto ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e sedde yewtere meede de ana wodi